izinyoni zihabele phakathi kwezinkanyezi zikhanyayo. Izwi lobuthule lihambe emoyeni opholile kancane. Ngiyasela kini izinyanya zethu.
Yakhela kini izinyanya zethu.